Blog Talk Radio.
Claude Habimana waramutsa ndi kumwe na Madamu Leah Karegeya tugiye mu masengesho y'uyu munsi nk'uko n'ubundi dusanzwe tubimenyereye kuri uyu mugoroba ndetse n'igitondo kuri bamwe. Imana iduhane umugisha. Nagira ngo mbere y'uko dutangira gahunda twese dusenge hanyuma mbone guha umwanya Madamu Leah Karegeya nk'umwigisha w'uyu munsi atugezeho ijambo ry'Imana kubw'insanganyamatsiko ivuga ko k'ubuyobozi cyangwa se umuyobozi w'icyitegererezo mu yandi magambo umururo w'ururimi rw'amahanga ni leadership. Ubuyobozi bwiza Bibiliya ivuga burangwa n'iki, cyangwa se umuyobozi w'icyitegererezo Bibiliya nk'ijambo ry'Imana itubwiraho iki? Nibyo rero agiye kudusobanurira muri aya masengesho y'uyu munsi. Imana iduhe umugisha. Reka rero duhe Imana icyubahiro tuyisenge. Mana yacu, Mana nkuru, turagushimye. Tugushimiye kuri Imana yacu uri hagati muri twe. Turagushimye kandi kuri Imana iduhaye umwanya nk'uyu wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe kandi tuganirize Abanyarwanda. Tubanze kandi twungurane n'ibitekerezo twumva ijambo ryawe riduhugura, ritwigisha kandi riduhanira kugira ngo tubashe gutungana. Ndagushimye rero kuko uduhaye umwanya. So ubwa mbere rero banye natwe, urakomeza ubane natwe, tukweretse imitima yacu, tubarire ibyaha, tubarire gukiranirwa kose, jyewe n'umuja wawe turi muri studio ya radio Iteme, ndetse dusabiye n'abari kuri technique ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo nabo ubahe umugisha, kandi n'abaduteze amatwi n'abazadutega amatwi ikindi gihe bumva aya masengesho tugiye gusengera ahantu, nabo ubahe umugisha kandi ubatunganye nabo beze nk'uko natwe utwejeje. Ndagushimye rero kuri Imana ibanye natwe, kandi tuguhaye ikaze Mwuka Wera abana natwe twigishe aduhugure, kandi noneho aduhe n'icyitegerezo cyane cyerekezo cyiza cy'ubuyobozi wifuza ku Banyarwanda. Urakoze rero kugeze neza umuja wawe, ndamusengiye kugira ngo ahagare mu mbaraga zawe, nanjye ubwanjye nisengiye kugira ngo iki kiganiro kitugirire umumaro ndetse kigirire n'umumaro abatwumva bose. Ni mu izina rya Yesu nyambuje kandi dushima, amena amena. Yesu abaho umugisha. Reka mpe ikaze madamu Leah Karegeya, karibu umukozi w'Imana.
Haleluya, muranyumva neza?
Ya, turakumva, amena.
Nanjye ndashimira abakumva, kandi ndashimira Imana kuba twongeye kubona uyu mwanya mwiza wo kugira ngo tubaganirize ku ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza icyo burusha ibindi byose ni uko ari ukuri, kandi ukuri kugira agaciro kurenze n'igipimo. Nibaza ko ariyo mpamvu abantu bahisemo kuguharanira iteka bakuzira, ariko mu Mana baba bafite agaciro nabwo nicyo kiza cyabyo. Umwongereza witwa Winston Churchill niwe wavuze ngo "The truth is the most valuable thing in the world that is often protected by bodyguards of lies." Bishatse kuvuga ngo ukuri kugira agaciro karenze ku buryo ndetse abenshi bakoresha ibinyoma, mbese kuzungurwa n'ibinyoma kubera kuraremera cyane ku buryo kugira bodyguards inyoma. Sinzi ukuntu nabisobanura mu Kinyarwanda, but it's so rich ukuntu avuga ngo "It is so valuable in the world that's often protected by bodyguards of lies." Mbese niyo mpamvu ukuri iteka kuryana kugatuma abantu bashobora nyine no kuhasiga ubuzima. Ariko icyiza nyine cy'ijambo ry'Imana ni uko Yesu ubwe mu butumwa bwiza avuga ko ariwe kuri, bivuze ko uzi ukuri. Uyu munsi turaganira nyine kuvuga ngo ubuyobozi bwiza cyangwa umuyobozi mwiza, icyitegererezo cye n'ikigero, icyitegererezo gisumba ibindi ni Yesu. Kuko mu myaka itatu yamaze ku isi yigishije byinshi kandi akora byinshi, kandi ibyo yavugaga n'ibyo yakoraga ntabwo byanyuranyaga nk'uko tubona bisi abayobozi b'isi bakora. Ibyo bavuga n'ibyo bandika nk'amategeko ugasanga bidahure iteka, bakaba bahora bahindura. Ariko Yesu ntahinduka, ijambo ryatubwira ngo uko yari kera niko akiri niko zanahura. Numvise rero nyine ari ijambo rikomeye cyane. Uwo Mwongereza w'umuskora wanditse ati ukuri "It is the biggest weapon and it is the most important," ndetse ni ikintu cy'agaciro cyane ku buryo abantu bacyabyuzinga kubera ko kibaremerera. Kandi ubundi iyo ugiye mu kuri biguha amahoro, biguha ubudahangarwa n'imbere y'Imana. Uyu munsi rero nyine ijambo nifuje ko tuza kuganiraho riri mu butumwa bwiza bwa Luka mu gice cya 25 kugera ku 31, ariko ntarahagera nagira ngo tubanze dusome na Zaburi ya mbere. Iyo nkuru turayimenyereye, ariko ndumva ari inkuru idufashe kureba umuntu mbese ugendeye mu bumuntu bw'Imana cyangwa uko Imana yifuza kugenda, kuko niwe watubera icyitegererezo cyangwa se watanga ubutumwa bwo kugira ngo umuntu wifuza kuba umuyobozi cyangwa se ubundi. Twese mu Bibiliya ivuga ko twese dufite inshingano, turi abayobozi no mu ngo zacu no mu bana tureba n'iki. Hari icyo rero ijambo ry'Imana ritwigisha Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, aricyo gitabo cya nyuma cya Bibiliya, itubwira inkuru y'urukundo rw'Imana yakunze abari mu isi. Nta kindi kiranga nyine, nta kindi kiranga ijambo ry'Imana ni urukundo. Itwereka Imana ukuntu ari inyampuhwe ukuntu ibabarira ukuntu iri faithful kandi nyine n'abayigendeho cyangwa se bifuza kumenya ibyayo niko bakabaye bagenzi. Iyo tubona iyo tugendera kuri tugendeye ku byo Yesu yagiye akora nko mu ijambo riri muri Matayo 14 hari aho yagaburiraga maritudi cyangwa abantu 5,000 nk'ubu cyo ko yabagaburiye ariko yabanje kubigisha bamaze kwiga bwije intumwa ze ziramubwira ngo abantu ntibatahe bwije. Yesu ariko we aravuga ati murashaka ko bataha bakajyaho ati ahubwo barashonje. Ariko ukumva ko abigisha be ni nkatwe n'uyu munsi tubwira abantu bo twakabaye tubera twakabaye tubera akababaro kabo twifuza ko batubwira aho bakagenda. Ariko Yesu byeba ukuri ni byiza kuvuga ukuri dukoresha ukuri ariko ukuri ntiguhagije kutari mu rukundo. Iyo tubona rero abayobozi bo muri iki gihe bavuga amagambo meza bandika constitution zabo bakabikora byose bakabigira byiza ariko bararangiza ntibongere kumenya abo bantu babifuza ngo bagende nk'ababigisha kuko babwira ndetse ngo batahe turagira ngo tubigenze tutaba abantu ni benshi ntifite n'aho bashyira ntibatahe. Ariko yarabacyashye arababwira ati nimubicaze turi mufite iki igice cyari gihari arakigabura kandi kirasaguka. Niko nisomye iyo nkuru wumva ukuntu we yabaga yarebye akababaro k'abantu kubita kureba ko kubikiza cyangwa se kubabwira ngo bumvise ntibagende ntabwo yagize nk'abantu. Duhamagariwe rero kugira impuhwe cyane cyane kugira urukundo mu byo dukora byose. Umuyobozi mwiza ni umuyobozi ufite urukundo ufite ubumuntu umenya ko abantu batagarukira ku magambo gusa cyangwa se kuri duke y'ubereke mu maso bikarangirira aho ngaho. Ukumva rero ko abantu bakeneye kubanza cyane cyane kugira ngo ube n'umuyobozi mwiza. Mbese Yesu aravuga ati nigiye kuri nigiye nzira nigiye bugingo kandi isoma ijambo ry'Imana ko kubona icyo cyerekezo. Niba rero numva umuntu wese akeneye cyane cyane abantu bifuza ngo babe abayobozi b'abandi bifuze kubanza kumenya uko kuri learn the truth know what the truth can do kugira ngo wuje izo nshingano ubanze wisize umurebe mbese ko ufite izo kuritizi zo kuvuga ngo nagendera mu kuri nagupfira naguhagararaho nahagarara ku nshuti igiye mu bibazo namenye umuntu uko ashonje reka rero ntarondogwe kuri ibyo nyine tubanze dusome kwanza guransomera Jean Claude ansomera Zaburi ya mbere Zaburi ya mbere
Zaburi ya mbere igice cya mbere kugeza umurongo wa mbere kugeza kwa gatandatu ndumva aricyo gice cya mbere nyine. Ya mbere yuko dukomeza ariko ndimo ndumva muri background harimo andi majwi sinzi bari TV cyangwa se twa checking it. Ya okay. So reka noneho dusome mu izina rya Yesu mu gihe barimo gutungana. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere haranditse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi kera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi ariko inzira y'ababi irarimbuka izarimbuka. Imana idufashe cyane.
Haleluya. Ijambo nyamukuru muri Zaburi ndumva ari guhirwa ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ni ukuvuga iyo uri wifuza kuba umuyobozi cyangwa twese dukeneye kumenya abo tujyandana nabo ni bande, ninde mujyana, ninde muganira. Bongereza baravuga ngo tell me your brother cyangwa se tell me ngo you tell you who you are cyangwa se ngo mbwira abo musangira kugira ngo umenye uri we. Cyane cyane buriya abantu batwaye identify ngira nyine muri group tuba turimo mu bantu aho wabaye naho wigiye n'uko wabayeho bidetamini ngo uri we. Ni ukuvuga niba koko ugomba kuba ushaka koko cyangwa se wumva muri wowe ufite iyo muhamagaro k'umuyobozi, ugomba no kwicuza mukamenya uti abantu ndi kumwe nabo baranyubaka cyangwa baranyuza cyangwa barangijisha cyangwa se baratunganye cyangwa vision iyo mfite n'ibyo nshaka bashobora kubibakuramo cyangwa bashobora kunyongerera cyangwa bashobora kugabanyiriza. Aha rero biriya tubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ni ukuvuga ko ugomba kwirinda ababi, ugomba kwirinda abantu bafite imigambi mibi, abantu bicara basebya abandi, abantu bicara mbese bari negative mu bitekerezo no mu myumvire no mu mitekerereze, ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Ubwo nyine abo ngabo tuvuga ni abenshi baba ari abanyabyaha cyangwa se bafite gahunda zitajyane na vision yawe, kumva ko wowe uhagarariye abantu cyangwa uhagarariye ikintu runaka cyumva ushaka ko kiba successful. Ngo ntitwarane n'abakobanyi, abakobanyi sibyo ndumva ko ari abanyabyaha mu Kinyarwanda, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka ariyo yishimira. Amategeko y'Uwiteka ni iki? Navuze nyine ngo kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, ijambo ry'Imana ritwereka story of love. Habamo ikintu cyo gukunda, habamo kubabarira, habamo kwitanga. Tureba Yesu cyane cyane icyitegerezo cyatwewe nk'abakristo akwiye kuba ari Yesu. Yesu yamaze imyaka 3 gusa ariko akazi yakoze n'ibyo yakoraga byose yatwerekaga impuhwe. Twibuka igihe ureba story zose mbese ibintu yagiye yigisha, igihe bamuzanira indaya akababwira tutarakora icyaha ninde, abazaga kumuregera iteka akabacira imigani ariko ijyanye no kubereka yuko bagomba kubabarirana. Cyangwa nibuka nubwo hari ijambo nabonye riri muri mu gitabo cya Luka igice cya 9 aho yenda gusubira mu ijuru, ndumva ari igice cya 9 umurongo cyenda icyo byaho bya 51, basanga inkuru y'uko abasamariya bamwe imicumbi ashaka kujya batekereza ko agiye kujya Yerusalemu muziko. Abasamariya n'abayuda banganaga munsi, asabaga umusamariya akaza amazi akamubwira ati dusangira dute ubundi ko tutumvikana, ariko Yesu akamubwira ati igihe kizagera mwese muhurire hamwe munasengere hamwe muramye hamwe. Ariko ahangaha yenda kugenda nyine atuma abigishwa bati nimugende muntegurire inzira bya bindi bohereza divansipata abayobozi ngo bageze baramwangira. Bamwangiye none abigishwa we babandi yakundaga cyane ndumva ari Yohana na Yakobo, ngo baramubaza bati mwigisha waretse tukamanura umuriro tukaba twiga nka Eliya. Urumva ko abantu nyine bajya muri kamere, urumva ko bashatse gukoresha kwa zabo nk'abayo kuba ufite ububasha uri umuyobozi, abantu bakwangira cyangwa bahera igitekerezo ugatekereza kubica nk'abariya biwacu b'i Kigali. Narahasomye ahantu ndavuga nk'itekerezo, aba ni abantu bagendana na Yesu bari bamaranye imyaka yose, arenda kugenda baramubonye, ariko baravuze bati aba bantu kugira ngo bakwimisha undi ni nko kumubwira bati waretse tukamanura wa muriro nk'uriya yatwikishije ba bahanuzi ba Bayali tukaba twita ngo arabacyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu ngo arabacyaha, arababwira ati ntabwo umwana w'umuntu yaje kurimbura ahubwo yaje gukiza. Ni ukuvuga iyo uri umuyobozi uba waraje nawe uri mu bubasha bwo kuba wakiza cyangwa ukica, ariko abayobozi tubona b'iwacu nta ukoma nyine byo ntabwo bisubiramo ntabwo mbivuga murabizi yuko aho kugira ngo bagire impuhwe bumve umuntu n'ufite ikibazo n'uwo wakoze amakosa kugira ngo umwumve uramufunga cyangwa ukamwica ariko ahangaha Yesu aduha icyitegerezo gikomeye kigaragara ati ntabwo ati umwuka ubayobora sinzi uwo ari wo ati yewe umwana w'umuntu ntabwo yaje kurimbura ahubwo yaje gukiza iyo ukomejeho gatoya umurongo wa 86 baravuga ngo bagiye mu kindi kirorero muri make aho kugira ngo banduranye n'abo bantu ngo banze cyangwa bajye uwo mugambi bari batangiye kugira ngo babatwike cyangwa bagire iki ngo bafashe indi nzira bajya mu kindi cyaro bajya ahandi hantu ndetse abariho bamufundikira bivuze iki niba utumvikanye n'abo uyobora cyangwa se n'abo muyoborana ntukwiye kuvuga ngo reka bapfe cyangwa ngo ugende ubatuka niba binaniranye fatizire ugende ubaha amahoro nawe baguha amahoro niyo mesaje numvise nkuyemo hanyuma turakomeza hano ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro ni ukuvuga iyo wibwira amategeko y'imana imana itubwira urukundo kubabarirana kubana neza dr aho nawe uvuga ngo tubane neza na buri wese kuko biri ku bwacu ntabwo nkunda kukavuga ako kantu ndagakunda cyane kuko baba ngo tubane neza kuko biduturukaho ushatse kubana neza n'abantu wabana nabo byose biduturukaho ariko noneho iyo uzi imana ukamenya noneho gusa nabikora ku bwawe ubikora kubera ko ni n'itegeko we are supposed to love that is the word of God dictates that kuko imana ni urukundo kandi yadushyizemo urwo rukundo dukwiye kubana n'abandi neza aha rero aha ariko bitubwira ngo hahirwa uwo ngo azabana n'igiti tewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo ibibabi byacyo ntibyuma icyo zizakora cyose kizamubera cyiza ni ukuvuga yuko ujya ugendera mu mategeko y'imana cyangwa se uvuga ngo niyemeje kubana n'abandi neza nta muntu ugirira ishyari nta muntu utekereza nabi ni ukuvuga ko n'ibyo ukora byose bizahabwa umugisha naho bitaba byinshi akenshi nyine ku isi tuba dushaka kugira byinshi tuba dushaka kugira kuruta abandi tukabizanamo ibintu birebire ariko biguha n'amahoro ubukire ntabwo ari ukugira imodoka n'amazu n'ibikire ubukire ni uguhora winezerewe wumva uri satisfied kandi wumva nta bubangamiye nta n'ukubangamiye nta bukire n'umva bwarenga ubwo ngubwo aha rero nyine niko ijambo ritubwiye yuko uwo muntu ugendera wirinda kujya mu banyangeso mbi akirinda kuvuga abantu nabi akirinda ubugome ngo nuko afite pawa agiye kuzikoresha yangiriza abandi uwo muntu agira amahoro kandi ahora anezerewe niko ijambo ry'imana ritubwiye twagera ku murongo wa kane ikatwereka diferensi noneho ngo ababi ntibamera batyo ngo ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga tubona abagome batuganarambirwa ariko tujye tumenya ko tutareba no mu mitima y'abantu kutarambirwa biraho ngaho ariko si ukuvuga yuko uko tubabona ngo bariho iyo ari abagome nabo ijambo ry'imana hari aho rivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha wa munezero navugaga w'umuntu wenda ufite bikeya ariko kubera ko yumva nta wumutunga urutoki yumva nta watunga urutoki yumva nta wumuraza ku ijoro wa muntu aba afite ubukire kuruta wa wundi ufite byinshi urara rero aratekereza nk'uko ijambo ry'imana hano ritubwira ngo ni nk'umurama kandi rero mu gitondo ntabwo ubona uko bigenze n'ibyo bintu wenda yiratanaga n'ibyo pawa yiratanaga ni kenshi tubibona birangira bityo ugasanga babaye gusa mu minsi mikeya tutatekerezaga imana rero tugirire neza cyane kugira ngo ni ukuri abitwa ngo bafite inshingano zo kuyobora njye nabifuriza cyane cyane kubanza gushaka ubwami bw'imana no gukiranuka kuko nicyo kintu cyose nicyo cyabashoboza kugira ngo izo nshingano zabo bazikore neza kandi bishimye badahangayitse zaburiya zaburi 127 nitubwira ngo uwiteka iyo atari we wubatse inzu abayubaka baba baruhira ubusa ngo uwiteka iyo atari urinda umudugudu umurinzi aba abera amaso gusa imana rero idufashe cyane ngira ngo ubwo noneho twasoma rya jambo n'umukobwa nashaka gusoma riri muri Luka 10 kuva ku murongo wa 25.
Reka dusome mu izina rya Yesu, Luka 10, duhere ku murongo
25 kugera ku gisatesezo 25.
Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo waho uravuga ngo umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramusubiza ati, byanditswe bite mu mategeko? Cyo yasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unshubize neza, n'ugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwo ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera musiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera. N'umurewa ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka ingoma, amwomoza amavuta yerayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri aziha nyiri icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute, muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, wamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo. Imana itugire neza cyane.
Yesu ajya mfite nkamukunda cyane, ukuntu abanza akabwira umuntu ati, akamuraza akavuga ati, akisubiza yarasi baramubazaga akabanza akakubwira ati, wowe uzi iki? Ukabanza ukamubwira icyo uzi ati, mana wowe usubize. Rero rero aba bantu nyine uko babigenje, aha turabwirwa abarezi, tukabwirwa abatambyi.
Ya hari umutambyi, hari abarewi n'umusamariya.
Ubwo urumva abo bose ni abayobozi. Hari umutambyi yari afite inshingano ze, hari abarewi bari bafite inshingano zabo, natwe buri muntu wese afite inshingano ze. Hari abacuruzi, hari abayobozi, hari iki, twese dufite kategori. Ariko aha ngaha turareba nyine, yaramubwiye ati, wajya mu wabona ubwami bw'Imana uti, cyangwa wajya mu wajya iherezo ryiza gute? Iherezo ryiza warikura hehe? Aramubwira ati, amategeko avuga iki? Tuzi ko mu isezerano rya kera nyine bagenderaga ku mategeko ya Mose, kandi amategeko Yesu yaravuze ati, ntabwo naje kuyica ahubwo naje kwivuta. Ariko yaramubwiye ati, amategeko avuga iki? Ataravuga ngo aramusubiza ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uyu nguyu yari yigirishaga aravuga gusa ngo kwigira ngo ashatse kwigira shyashya, ngo ku ijambo rivuga ngo ashatse kwigira shyashya ngo bazayisu ngo harya mugenzi wawe n'indi. Ubu se twese usazi mugenzi we n'indi. Hanyuma Yesu aramubwira ati aramusubiza ati hariho umuntu anyira amubwira ba bantu batatu. Twumva ko hari umuntu wagize ibyago, twese tubaho muri iyi si tukagira ibyago kwisanga mu bintu. Ariko haratwereka abantu batatu, umwe yarabikiraho ntiyanarura. Kandi isubiremo kugira ngo mbyihuke neza ngo ni uko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arikikira arigendera. Ni uko umurewi ahageze we abigenza atyo. Urumva ko bose bazaga bakicira, hari ukuntu twirengagiza. Kandi ijambo ry'Imana ntabwo rishaka ko twirengagiza ibintu tubona, kandi hari ijambo rivuga yuko twese turi ingingo za bagenzi bacu. Ariko ahangaha turareba umuntu yagize ibyago, abajura baramukubise bamusiga hari inkeri, ariko umuntu akaza akiciraho ndakiciraho. Ariko ngo umusamariya, kandi muzi ko abasamariya banganaga n'abayuda, ariko umusamariya niwe waje aragenda ashaka inyabarasanya ashaka oyiro nk'uko hano babisobanuye, aragenda aramwomora. Arangije nibaza ko uyu musamariya ari nka bizinesi mani wigenderaga, nawe yari afite inshingano ze. Hari ukuntu niba uri umuyobozi ufite inshingano zawe koko, ariko urabona ukuntu we yasaye suko yari afite umwanya kurusha abo bose baje bakamunyuraho, nawe yari afite gahunda ze agiyemo. Ariko iyo bizinesi arahagarika abona ko umuntu afite akaga, araza aramwomora ararangiza, ndetse aramujyana aramucumbikira yemera no gutanga amafaranga ye. Twakuraho umuyobozi witanga akumva ko yakwikuraho n'amafaranga ye agafasha wa wundi ubabaye, akamenya umupfakazi, akamenya imfubyi, akamenya ufite inzara nko muri iki gihe twumva inzara zivuze induru hirya no hino, kugira ngo tuzabone abayobozi bavuga bati kanaka afite inzara, ahubwo dufite ba bandi nka ba bandi twajyaga dusoma muri hisitori bantonete bavugaga bati abantu bishwe n'inzara tinimubahe ati kuki batabaho imigati ati cyangwa kwiki, akumva ko ibyo afite arira abandi cyangwa mbese yariye ko n'abandi baba bariye. Ntatekereza ati hari ubabaye, hari udafite amazi yo gukaraba, uwo bakubita ngo ntabwo yakarabye, kandi batazi ko atagira n'ayo mazi. Bariya tubona bakubita ngo ntibambaye iki, ibintu byose wumva biteye agahinda. Kandi atari uko babuze icyo kubaha, atari uko bakennye, atari uko banakora mu mifuka yabo, ye bafite n'imifuka ya Leta bakuramo bagafasha abantu. Abo rero nyine nibo bayobozi bakwiye kubwirwa yuko bakeneye kumenya Imana, cyangwa se bakeneye gushaka iki, cyangwa se bakeneye no kubivamo kuko ari inshingano zabo. Kuko ikintu kirimo nanone utagikora neza ni ukuvuga ko aba atari icyo wenda warisanze mu bintu. Hari abantu twisanga mu bintu, wenda atari n'imihamagaro yacu twisanga mu kintu kakijyamo, bigatuma utagikora neza. Ariko ijambo ry'Imana ririgisha kandi ryatuyobora uko dukwiye kugenzura intanga. Aha Yesu yagiye yasobanurira uyu muntu, kandi atiriwe anamubwira byinshi, gusa aramubwira ati wowe mu bantu nk'aba batatu wumva uwabaye umuturanyi mwiza ninde, umuturanyi mwiza ninde? Ati ni wa wundi who went out of his way, waspendinze amafaranga ye, yataye uwo mwanya we yagomba gukora arabihagarika, arasibira ararara, mu gitondo abonye n'uwo muntu agikeneye ubufasha asiga amushinganishije yemera kuzarishyura. Twigisha iki? Bitwigisha ko iyo ufite commitment ukagira ubumuntu, umuyobozi numva bakwiye kugira ibintu nka bitandatu. Akwiye kugira commitment, akwiye kugira umuntu ari we ngira ngo bafite compassion, kugira icyizere abo bayoborana, kujya kwihangana, kugira impuhwe no kugira tolerance. Kuko sinumva ukuntu wayobora udafite tolerance kuko abantu turagoye ariko iyo utaba barinzwe na tolerance ntabwo wabishobora njye ntabwo nkuhamye kuko nigeze nyine kujya guhakwa kwa Jeannette akambwira ngo yiba afande atari tolerance bamwe mu bamwarapfuye iyo tolerance nk'ubu wamubona ngo mubaze iyo tolerance ko nubakigira Imana idufashe cyane kugira ngo abifuza kuyobora cyangwa abifuza cyane cyane gufasha abanyarwanda bababaye Imana ibahe umutima wa kimuntu ibahe commitment kumva ngo niba nagiye mu kintu rero mvuga ngo nitangiye abandi nemere yuko ndi committed vuba nshobora kugikora nkanagipfira uko nguko akaba ariko kuri nyakuri kandi ku ijambo ry'Imana ritubwira kuduha kwihangana no gutegereza kugira ngo inshingano tuba inshingano uhawe cyangwa utwe inshingano wishyizemo ugomba kuzikora uzikore kandi uzikore neza kandi zishyikirize icyo nacyo nakwifuriza umuntu wese wumva avuga ngo ndifuza ngo kuzana ngo impinduka ngo ndifuza gukora iki n'iki ariko udafite ubugwaneza nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hahirwa abagwaneza ngo nibo bazahabwa isi niba uri muri iyi si ushaka kugira ngo uneshe kandi ugire icyo umarira abantu ugomba kugira ubwo bugwaneza nk'ubwo Yesu yagiraga aho yacyahiye n'intumwa ze zibwira ati murashaka kwica abantu ntabwo twaje kwica abantu ahubwo twaje kubigisha nk'uko yigishaga n'uyu nguyu akamubwira ati nuko bigenda Zaburiya ya muri Zefaniya igice cya kabiri niho havuga ngo mushake Uwiteka mwabagwaneza bo mu isi bakomeza amategeko ye mushake gukiranuka musabe no kugwa neza muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka kuvuga ngo nidushaka Uwiteka tukabona ubwo bugwaneza ngo n'igihe nubwo Imana izarakarira abanyabyaha kuko turabafite benshi karakara wenda ikaturakarira ngo dufite amahirwe yuko wowe ushaka nyine uburuhukiro cyangwa se Imana izaguhisha niko havuga ngo Uwiteka ngo mushake Uwiteka mwabagwa neza bo mu isi mwe mukomeze amategeko ye mushake gukiranuka musabe no kugwa neza muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka uko niko Imana ivuga ni ukuvuga ngo niba koko jyewe umuntu nagirira abifuza kuba abayobozi cyangwa bashake impinduka nibashake ubwami no gukiranuka ibindi byose Imana izabibakorera igisumba byose bamenye abo bari kumwe nabo ugendana nande ninde cyitegererezo cyawe ninde mugendana ninde ukugira inama kugira ngo iyo nshingano ushaka gukora cyangwa kugeraho uyishozwe n'Uwiteka Imana kandi uyoborwe n'umwuka kuko ngo uyoborwa n'umwuka ni bana b'Imana bitari ibyo ni ukuyoborwa na kamere kandi tuzi ingeso za kamere izo arizo ndumva ushize mukozi Imana Jean Claude yanazigishije mu kiganiro twagiranye mu wa hagati ya gatanu niho havuga ngo muyoborwe n'umwuka ngo kuko nibwo muzakora ibyo kamere irarikira kandi ibyo kamere irarikira turabizi ni amafaranga n'amazu n'iki bigatuma bizana kugamba na kwicana ndetse kugenda gukoreshwa na Satani kuko kamere irarikirira iby'umwuka yanga kuko bihabanye ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora ariko nimuyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwawe n'amategeko niko ijambo ry'Imana rivuga amategeko akenshi abantu bayishyiraho ariko bakayananirwa kubera iki kubera kuyoborwa na kamere ntabwo rero utayoborwa na kamere keretse wemeye ko koko ugomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana bigusaba iki bigusaba kugira ngo ushake Imana uce bugufi ugendane n'abantu bakuyobora nyine mu ngeso nziza, naho bitabaye ibyo nta miyoborere ushatse wanagireka, kuko nta mpamvu yo kujya mu kintu utari bugikore neza, kandi ngo dushobora byose na kiti duha imbaraga. Ibyo rero nyine numva advice iyo natanga rwose mu bifuza impinduka, mu bifuza kuyobora, yuko bagomba gushaka Imana no gukiranuka, gushaka guca bugufi ariko gusumba byose, no kugira determination na commitment yo kugira ngo izo nshingano baba bihaye bazikore neza, kandi bafite n'umwete wo kubikora neza bayobowe, nubwo kandi bafatanyije neza. Kuko icyo tumaze kubona muri experience maze kugira ikigusha abantu n'abandi, hanyuma n'irari ry'isi rero nyine rizanwa n'ibyubahiro no gushaka ibirenze ibyo bakora, ibyo bagashakiye abo bari kumwe. Imana rero ni ukuri kugirire neza. Ndumva pasiteri nta gutwaye umwanya nawe wagira ikindi wongeraho, cyane cyane kuri iyo nkuru y'Umusamariya, yewe numvise imfashije cyane, kandi ikwiye gufasha n'undi wese kutita kuri mugenzi wawe ureba ari mu makuba, ukumva wakwiciraho ukagenda, cyangwa wakwirengagiza, cyangwa wasigana n'undi, numva atari ikintu cy'umuntu ku muntu wifuza ubuyobozi. Numva isi ariyo rero mesaji Imana yari yampaye umunsi kugira ngo tuganire, cyane cyane nyine no kuri ya zabwiye kuvuga ngo twirinde abakobanyi, tugarukire Imana, kandi ndumva dukoze dufite Imana nayo ikadutererana. Imana rero idufashe cyane. Sinzi niba nasenga cyangwa se nakurika ukabanza ukagira icyo uvuga, nyuma tukaza gusengera hamwe. Imana idufashe cyane.
Amen, amen. Urakoze cyane. Ntago nanjye ndi butinde, ariko iri jambo nanjye riramfashije. Uyu mugani w'Umusamariya w'umunyembabazi anyigishije ibintu byinshi. Icyiza cy'ijambo ry'Imana uko rihora ari rishya, kandi rihora rigira impinduka mu buzima bwacu buri munsi. Nari nsanzwe ndizi, ariko nongeye gufashwa mu bundi buryo. Muri ubu buryo bw'aba bantu batatu, mu by'ukuri Yesu turabizi neza ko yaje gushaka intama zazimiye, kandi Bibiliya ikatubwira ko mu kwitanga kwe mu gushaka izo ntama yashatse izo ntama zazimiye, yavuze ko yagiye bitangamo n'imigani, avuga ati intama 99 mu ntama 100 hakaba hari intama 99 ariko hakabura imwe, biba ngombwa ko umusiga izo 99 ahubwo akajya gushaka iyo imwe yazimiye. Yerekana urukundo rukomeye cyane rwo gushaka intama, kandi nicyo cyerekana umushumba cyangwa se yerekana umuyobozi nyakuri. Kandi arongera akavuga ngo umwungeri mwiza apfira intama ze. Urumva rero nuko no gusiga 99 akajya gushaka iyo imwe yazimiye ni ukwitanga. Mu gihe rero ubu ngubu noneho abayobozi b'iki gihe usanga nyine ibyo babonye 99 mu 100 hakabura imwe, bumva ntacyo bitwaye, bakabara umubare bati nta kibazo nubwo dutakaje umwe ariko 99 barahari. Twagiye tubyumva mu bayobozi bababaza bati nko mu Rwanda bati abantu ko barimo guhunga abandi ko barimo gupfa ibisobanura bitanga ute, ati mfite 12 million abo ngabo ntacyo bantubwiye. No mu buzima rero bwacu bwa rusange, umuntu wese mu buyobozi mu nzego zose usanga iki kintu gishobora kugaragara mu bantu, bareba umubare w'abantu bakareba n'umubare w'abahari n'abatakaye, hanyuma ariko umuntu akumva ko nta kibazo ngo hagiye umwe no mu mashyaka yo hanze ahangaha naho ukajya byumva ko hari abava mu mashyaka kuko bakavuga ngo abantu baragenda ariko abasigaye ni benshi hagiye umwe hagiye babiri dusigaranye abanga ariko umuyobozi mwiza ababazwa n'intama izimiye ntago yihagararaho ngo yumve ko ntacyo bitwaye biba bigitwaye kandi binashobotse yanakwitanga akitangira iyo ntama nayo ikagaruka mu rwuri kuko buriya kugira ngo izimire hari igihe biba byabiteye ishobora kuba yarangawe yarangaranywe mushumba yarangaye ntayiteho ngo yishorane n'izindi cyangwa se yananiwe yabuze uyitera ingabo mu bitugu cyangwa se uyitera intege cyangwa se yarwaye ku ijambo ry'Imana yavuga ngo amaboko atentebutse ngo nyamuneka muyakomeze ngo kandi mukomeze amabibi asukuma muri uru rugendo cyane cyane urujya mu ijuru ni uguteranya intege ntago ari ukumarana ntago ari ukwirengagizanya ahubwo ni ugushyigikirana kuko nta muhanga muri uru rugendo umuyobozi mwiza rero areba mu buryo bwagutse nk'uko umaze kubidusobanurira Yesu nawe yari afite ukuntu arenze ibitekerezo by'abantu bisanzwe kandi noneho agabanya no gusubiza igisubizo ku buryo umubajije yisubiza ate aba yashije kumusobanurira mugenzi w'umuntu ni ikindi kindi wenda mu mvugo ziri hano hanze ukumva hari amaterime abasangirangendo
bakomuredzi
iyo umuntu afite urwo rwego arimo ni ukuvuga ngo abari muri team cyangwa se bari muri iyo groupe y'abantu ariko aba afite agaciro kuko umuntu wageze mu rwego rwo kwitwa umusangirangendo aba afite umwihariko ntago aba ari rubanda kandi aba ari umuntu wihariye kuko ukeneye cyangwa ukwiriye n'icyubahiro iyo umuntu yitwa comrade rero wenda ababaye abasirikare bo barabizi aba ari abakurutira n'umuvandimwe ni wa wundi ukurebera mu bitugu nawe ukareba mu bitugu bye ku buryo mwamusangiye akabisi n'agahiye cyane cyane ko mwamusangiye n'amakuba kubera ko mba muri ku rugamba umuntu rero akurutira umuvandimwe kuko umuntu ugucungira ukubera amaso ku buryo hageze igishobora kukwangiza no kugira nabi cyangwa se ibyo bita ngo umwanzi ku rugamba batunguye buri wese afite inshingano zo kurinda mugenzi we rugamba abantu baba bariho akenshi nibyo koko bizwi ko hari igihe abantu bashobora kurugwaho ariko burya mu cyifuzo gikuru ni uko bose baba bazi ko batabaye bose batabarukana niyo mpamvu bavuga ngo ni ijambo ni comrade umuntu wiga comrade ntabwo ari ibyo kuririmba ni ijambo riri mu bikorwa kuruta uko bivugwa mu magambo ni umuntu witangira nawe akakwitangira umuyobozi mwiza rero nawe nibyo ngarutseho bibiri ivuga ni umwungeri mwiza upfira intama ze uwo niwe mukomuredi mukuru wemera kwitanga akitangira abayobora ibi bihugu byateye imbere byo turabizi abayobozi bajya imbere mu bintu byose batanga urugero bayoboza urugero bayoboza ibikorwa ikintu azi ko adashobora gukora ntashobora kukibwira abandi bagenzi be mu bakoresha cyangwa bakuriye ikindi nimba azi neza ko abakuriye bashobora gukora imirimo runaka akabona hari utayikoze cyangwa se akabona hari muri iyo mirimo hari utayikoze cyangwa se hari byangiritse cyane cyane ko iyo uyobora abantu hari impamvu nyinshi zishobora gutuma n'akazi rimwe na rimwe abantu bataboneka nk'uko bagombye kuboneka kubera impamvu zitandukanye abarwayi abasiba abakererwa n'ibindi ariko umuyobozi mwiza ntago asigana ngo avuge ngo uwari kubikora ntahari ubwo bigende gutyo ahubwo aca bugufi akajya gukora ka kazi ka wa muntu utabonetse kugira ngo umurimo nawe ashinzwe ugende neza, kuko nawe abafite hazatanga raporo. Abayobozi rero beza bakwiye kuyoboza urugero rwiza ku buryo baba intangarugero, noneho bya bindi tuvuga ngo imvugo ikaba nayo ngiro. Yesu yigeze abigarukaho abwira abafarisayo bikorezaga abantu imitwaro bo badashobora gukozaho umutwe y'intoki, bagaha inshingano abantu ziremereye zirenze n'izo bo ubwabo bashobora, hanyuma kandi bakabibikoreza. Ibyo rero nibyo Yesu yaje guhindura. Kuba witwa kuri umuyobozi ariko ukaba nta kintu ushobora gukora cy'urugero rwiza, ngo wumve ko umuntu abavunika, ngo wumve ko umuntu ababara, ngo wumve ko umuntu arira, umuntu agira n'agahinda akajya n'intimba. Turabibona nko mu gihugu cyacu, abantu bagira ibyago ugasanga abayobozi batanze amategeko yuko habura ababatabara. Nta muyobozi uba urimo uwo muntu. Ibyo biragaruka bikaza kuri rya jambo twavuze mu minsi ishize mu cya kiganiro cya munyangire. Ijambo rya munyangire rigatuma n'uwapfushije abura abamutabara, kubera yuko byategetswe n'umuyobozi runaka n'abandi bakabyemera ngo batiteranya cyangwa se bitazabagiraho ingaruka. Umuyobozi mwiza rero numenya akababaro k'abandi, numenya ko umuntu yagize ibyago. Umuyobozi mwiza numenya ko hari abantu baburaye, numenya ko abantu banakena, akamenya no ku bukene niyo yaba atarahuye nabwo. Umuyobozi afite inshingano zo kumenya ko kujya gukora ubushakashatsi kumenya ko ubukene bubaho n'uko bumera. Uzajya usanga abayobozi benshi bajya gukora ubushakashatsi mu kumenya uko abo bayobora babayeho. Niba uzajya usanga hari abayobozi bagiye mu byaro kureba uko abaturage babayeho, bakajya kuvoma amazi, bakajya guhinga, bagakora imiganda n'ibindi. Buriya umuyobozi mwiza numenya agasobanukirwa n'imibereho y'abantu ayobora. Ntabwo ndi butinde cyane, ariko nagaruka kuri wa abantu batatu. Umutambyi ngo yarahageze asanga wa muntu yabaye intere, ariko amukubita amaso ngo arakikira. Bibiliya ikoresheje mu buryo gukikira ni ukuvuga ngo aca ku ruhande. Urabona nk'umuntu waba waguye mu nzira ugaca mu bisambo cyangwa se mu byatsi hirya, ugata umuhanda kuko ariho aryamye, ugaca mu byatsi ukagenda ukaharenga ukamera nk'aho utamubonye, ukirengagiza ugakomeza. Uwo ni umutambyi. Akenshi tujya duhura n'ibibazo mu buzima bwacu ugasanga uwakagukijije ni wo gutereranye, uwakugutabaye ni wo gutereranye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Niho nyine ukenera wa musangirangendo, ariko ugasanga ubusangirangendo mwarimu bufitanye kuko nta bibazo wari ufite, ariko ibibazo byaza wabigeramo bakakwihakana. Byabayeho kuri Yesu igihe cy'ibigeragezo kigeze, abigishwa nabo birabayobera, Petero aramwihakana kandi niwe wiyemeraga ngo no mu rupfu bazajyana, ko yiyemeraga mu mbaraga ze, yumvaga ari umusirikare, yumvaga afite inkota, yumvaga azamurwanaho, yumvaga rwose ntacyakora kuri Yesu na kamere ye y'umubiri akumva rwose abishoboye. Ariko igihe cy'amakuba cyarageze, Petero aba uwa mbere mu kumwihakana. Tujye tugira inshuti mu buzima tukanaziringira, ariko mukaba mubanye mu mahoro nyine, ariko iyo ibigeragezo bije uburaho ziciye. Ahubwo ugatungurwa no kubona ko hari ugutabaye wowe utigeze wegerana nawe cyangwa utari unazi.
yani ukuri
tugira amoko tubamo, tugira kategori tubyirukiramo cyangwa tubana nazo, ukaba wagira inshuti bitewe n'urwego urimo. Ariko biratungurana iyo uhuye n'ingorane, usanga abo mutari mu rwego rumwe ari bo bagutabaye, cyane cyane ab'insuzugurwa. Kavuga uti burya bwose, ugasanga yaguhaye umwanya we, yaguhaye igihe, yaguhaye umutima, yaguhaye ku butunzi bwe, ntabwo afite bwinshi ariko arakwitangiye. Ariko babandi wari uzi ko bashobora gukora ku mifuka yabo, bakavuga ijambo rimwe gusa ugakitukira, bakakwirengagiza. Imana itubabarire cyane. Tujya tubibona rero ko mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibigeragezo bidushyira mu mwanya nyawo, bitugaragariza abo turi bo. Umunyarwanda yaravuze ngo inshuti nziza, inshuti nyanshuti niyo ubona uyibonera mu byago, ibonera mu makuba, ntabwo ibonera mu bukwe, ntibonera mu birori. Oya, inshuti nyanshuti ibonera mu byago n'amakuba, mu bibazo. Ariko mu mico y'iki gihe, abayobozi cyangwa izo nshuti bagenzi bacu, iyo habayeho ibibazo baraguhunga, bakakunena, bakakuvuga amagambo, bikaba bya bindi biriya imaze kutubwira, umaze kutwigisha ngo ntahagararane n'abakobanyi. Izo nshuti zigahinduka abakobanyi kubera ko wageze mu byago, bakagukoba, bakakuvuga, bakakongorera, bakagutanga, bakagutaranga, bakagutaka, bakagutesha agaciro. Icyo twarabibonye, urugero rwa hafi ni urugero rwa Ben Rutabana. Ben Rutabana yagize ibibazo arabura, ariko amagambo y'abantu benshi bimwe b'abayobozi ukumva barimo baramuvuga, nayo batatinyuka ko bamuvuga bari kumwe. Ben Rutabana yari umuntu wanga Abahutu, Ben Rutabana yari umunyamoko, uriya muntu yari umuntu mubi, kuki utabivugaga hari? Iyo ibyago bigeze abantu bagakwitakana, noneho kandi hakazamo ikibazo cy'uko utabasha kuvuga ngo Abanyarwanda bavuga ngo uvuga uziga. Ariko Imana igira neza, Imana idufashe cyane kandi iturengere. Nagira ngo ngere kuri uwo muntu wa kabiri. Umuntu wa kabiri rero we yari umurewe, ariko byose ni abatambyi n'ubundi, abarebe nabo ubwoko bw'abatambyi, ariko ibi ngibi ni iby'abayobozi. Uburyo ubuyobozi dufite ikibazo cy'uko abarewe bari abantu bagomba kuba bayobozi nabo, urugero cyangwa se kuba intangarugero, ariko igihe kigeze nabo bagakora nk'iby'abandi bakora, by'abatazi Imana, by'abatazi umutima, batagira umutima wa kimuntu. Urugero na bitwereka neza ubuyobozi, abayobozi nako bakora ibitandukanye n'ibyo bavuga. Ari uyu murewi ari n'umutambyi, twumvishe babiri ni abantu bagomba gushakirwaho ibisubizo, cyane cyane mu butabazi bw'uyu muntu wari wagize ibyago byo kwamburwa akanakubitwa, ndetse Bibiliya itubwiye ko yendaga gupfa, haburaga gato cyane. Uwo muntu yari akeneye ubutabazi bw'ibanze kugira ngo ubonerere abantu bitwa ko ari abayobozi kandi bakanga gutabara mu gihe bikwiriye cyangwa mu gihe gikenewe. Mu yandi magambo, ubuyobozi buba butaye agaciro, ahubwo abatitwa ayo mazina, abadafite ayo matitre, abadafite izo nzego, batitwa abo bayobozi nyine, abatitwa abakomeye, nibo usanga bitanga bagakora iby'inshingano ahubwo z'abayobozi. Umusamariya aratabara mu bwoko butandukanye n'ubwo uwo nguwo wagize ibyago yari arimo, bakamugira neza. Hari abantu rero muri iki gihe tujya dupfa ubusa, tugapfa uturere, tugapfa amoko, tugapfa imiterere, tugapfa ibyo twakwitaho byose, inzego tubamo, ubushobozi waba ufite se, amashuri wize se, ikene wabo n'ibindi, ibyo wakwirata byose ngo uvuka akomeye. Ariko maze kubona ko buriya dupfa ubusa, cyane cyane turi munsi y'ijuru. Ubufasha, ubutabazi bw'ibanze ntabwo buhabwa na mwene wanyu gusa, nk'uko biri imaze kubitwereka. Niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo jya ugira neza wigendere, ngo ineza uyisanga imbere. Iki ni icyemezo, ni urugero rwiza rukwiye kumenyekanisha uko abantu bakwiye kubana mu mahoro. Umuntu wese akubaha mugenzi we kandi akamuha icyubahiro kimukwiriye, hanyuma kandi ibitutanya tukabirenga, tukaba dusangiye yuko turi abavandimwe. Mugenzi wanjye nta wundi, mugenzi wanjye njyewe n'uriya Musamariya, mugenzi wanjye n'unyumva ndwaye, mugenzi wanjye n'untabara natatse cyangwa ntabaje, mugenzi wanjye n'ubaza amakuru yanjye, mugenzi wanjye n'ubona nagize ibyago ntantererane, mugenzi wanjye ni wa wundi uboneka aho ntari. Hari ijambo ryamfashije uherutse gukoresha Leya, kuba umuntu w'umugabo uhagarara agahagarara ku wundi mugabo udashobora kwivugira. Iyo niyo nshuti nyashuti, ubwo nibwo butware. Nanjye mugenzi wanjye ni bene uwo ushobora kuntabariza no kumvugira aho ntabasha kwivugira. Mugenzi wanjye kandi ni wa wundi uzamenya ko twabanye mu bihe byiza, naba ngeze mu bihe by'ibyago n'amakuba ntanyirengagize. Bagenzi bacu rero nubwo babaye ingume ariko baracyariho. Bibiliya iratubwira ngo haracyari ibyiringiro, yuko igiti gitemwe ngo cyongera kigashibuka, ngo kandi ngo kikagira ibibabi by'ibitontome, kikarushaho kuba cyiza kuruta mbere. Haracyari ibyiringiro rero ko tugifite bagenzi bacu, ko tugifite inshuti, ko tugifite n'abayobozi. Bashobora ko barabaye ingume, ariko ijambo ry'Imana ritwereka ko Eliya Imana yamushubije ubwo yavuga ko ari bo wari usigaye mu bahanuzi bose b'Imana bishwe mu gihe cy'akarengane kari gahari. Imana imubwira ko hari abahanuzi 70,000 Imana yisigarije batapfukamiye ibigirwamana aricyo Bayali. Haracyari ibyiringiro ko mu Banyarwanda dushobora kubonamo Abanyarwanda bitangira abandi Banyarwanda, ko tubonamo abayobozi batameze nk'abamarira Abanyarwanda ku icumu, ko dushobora kubona abayobozi bashobora kugira agahinda bakagira bakabura ibitotsi kubera ubuzima bw'Abanyarwanda babayemo. Haracyari ibyiringiro yuko Imana hari abo yisigarije bazi agahinda n'ingorane zo kuba impunzi, barajwe ishinga nuko Abanyarwanda bakwiye kuva mu buhungiro bakajya muri igihugu cyabo cya gakondo bakagira ijambo. Hari abayobozi Imana yishigarije yashyize ku mutima ishyaka yo guhagarara mu cyuho ndetse no guhagarara mu kuri no kurwana ishyaka yo guhagarara mu buryo bwo kubaka umuryango nyarwanda. Haracyari ibyiringiro rero ko hari abagabo Imana yisigarije bashobora guhagarara bakanga ikinyoma bagakunda ukuri batagendeye kubigaragara n'amaso y'abantu wanashingiraho, bagahagarara ukuri batitaye ku cyene wabo, bagahagarara ukuri batitaye ku moko, bagahagarara ukuri batitaye ku bushuti, bagahagarara ukuri kubera ko ari ukuri bagomba kuguhagararaho n'umutima nama wabo. Barahari rero bemeye kugendana n'umutima nama banze kugambanira. Imana rero ishimwe ko mu Banyarwanda kirimo Abasamariya, nubwo harimo abatambyi akabona Abalewi, twakabonyemo ibisubizo muri kino gihe ariko tukaba tutabibona, ahubwo tukabonamo ibibazo. Igihe kirageze rero ngo Abanyarwanda bagaragaze ukwemera kwabo mu byo bavuga, mu byo bakora, kugira ngo noneho imvugo ibe ingiro. Habonetse abashaka kuyitatira abangabo Bibiliya n'igihe ivuga ngo bene abo ujye ubatera umugongo, kuko ngo babarangwa no kwikunda, bikakaza ngo bibona, bigira ibitangaza, bigira ibyigenge, ngo batumva, batumvira n'ababo, ngo bene abo ujye ubatera umugongo. Imana rero dufashe cyane kandi tugire neza. Ndumva n'icyo ndi kuvuga kuri iri jambo ryamfashije, kandi nifuza ko Abanyarwanda twe twagira umutima nk'uwo wa Samariya, tukagira umutima utabara, umutima ugira impuhwe, kuko ikibazo cy'u Rwanda muri rusange gishingiye ku mutima wa kimuntu wabaye ingume muri benshi muri twe, noneho abawusigaranye bakagira ingaruka zo kuba victime yo kugira uwo mutima muzima. Ariko igihe kirageze ngo abantu bahaguruke, uko bangana kose buri wese ahaguruka ahari, azamure ibendera, ufite umutima muzima, ufite umutima utarapfukamiye bayare, utarasenze ibigirwamana, ufite ibiganza bitamenye amaraso, utaragambaniye bagenzi bawe, ujye ufite umutima w'impuhwe, haguruka ufatanye n'abandi utabara igihugu, kuko ntabwo Imana izagendera ku bwinshi bw'abantu, ahubwo igendera ku buke bw'abantu n'imitima yabo yishimira. Nk'uko yatabaye Gideyoni, yakoresha Gideyoni, ni nako izakoresha Abanyarwanda biyemeje guhaguruka ikabakoresha iby'ubutwari mu kurengera igihugu. Murakoze cyane, Imana y'umugisha. Tumva nagusize ijambo Leya, tukaba twasenga.
I know that you have a little power. You have heard my speaking, and I have been faithful to you. You have been faithful to me. I have opened the door in front of you, which no one can close. Listen. Yeah. Let the anger have the Zambodimana is the Mayor. You are Coco. Who can have the ugira ikimariro abanyarwanda. Imana yaravuze ngo izi imirimo yawe ngo azi nuko ufite n'intege ntapfa ufite, ngo ariko kuko wemeye kwigishwa nanjye cyangwa my teaching kandi ukaba unubaha, niba wubaha Imana ukaba wumva ugiye mu nshingano yo kugira ngo ujye gusaza mu bwoko bw'Imana, ngo ifunguye urugi ntawe uzarusinga. No one will close it. Nobody is able to come here and can you jump up here and go, you brothers and sisters, you will work. More question, no? That's the company here. What can you do? Let's say, ntawuza ngo kuko ufite imbaraga nkeya, nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakana izina ryanjye. Niba utihakana Imana kandi ukumva ko iki kurimo ari Imana yashyizweho nk'inshingano zawe, niyo meseji nabaha nyine, ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yaduhamagaye gushaka ibintu nk'ibi ibintu byose, ariko ntikuba n'ibintu by'abantu baba bafite bafite bakagenda bakabwira n'abo bayobozi twumvise bakomeye ba Sadamu bagihanije, ariko niyo Imana ibishyize hasi ukumva ko ugomba kugira icyo umara. Ntabwo yadutumye kurundarunda ibintu, yadutumye kubana n'abandi neza no kugira neza, niba wabihaye inshingano yo kugira ngo ugiye kugirira abandi neza, ugiye gukorera abantu. Imana yavuze ngo irafunguye kandi igafungura, ifungura umuryango ntawe uzawufunga. Ndumva ari nka meseji nahasoza nkavuga nti wowe uvuga ngo hari icyo ugiye wifuza gukorera abandi, wubaha Imana, wumva ijambo ryayo, ibindi byose Imana izabisobanurira gufungura kandi ntawe uzafunga. Imana ibahe umugisha. Imana yira Imana ishobora byose.
Aleluya.
Uyu mwanya mwiza uduhaye turagukunda ijambo rya Imana, utwereke Imana inshingano z'abahaye ubwo wabahaye umukoro kugira ngo Imana bakorere ubwoko bwawe. Isenge Imana ubuyobozi bw'iradiyo baduhaye n'uyu mwanya, Imana ngo ubahe ubwenge bugusurukaho, kuko ijambo ryawe riravuga ngo ushaka ubwenge bugusabe kandi Imana ugutangirize, ukaba ari ubwenge bwo kumenya uburyo twitwara mu mbere muri iki gihe tugezemo. Imana igihe kiba kitoroshye, ariko kubw'ubuntu bwawe, kubw'urukundo bwawe, kandi kubw'ubushobozi bwawe buzi icyo dutekereza n'icyo tugomba gukora, byose tubikishije imbere kugira ngo abone gukomeza kwiyoborera. Turagusaba Imana kugira ngo buri wese wifuza kugukorera Imana yayoborwe n'umwuka wawe, kuko n'ubundi kugira neza yuko ubu abakubaha cyangwa abagukorera bari gusa n'umwuka wawe. Imana ndasengerera bose igihari gashingano cyangwa uwo zihaye Imana ukomeze kuba ubihishurira, turavuga ngo nitwe mutabaza gutabagisha ibyo tutazi Imana, kandi Imana ni wowe uzi, ni wowe uzi gahunda yose, ko ngufitiye gahunda nziza. You have a good plan for everyone, and especially this plan to serve you. Turatsinze imbere y'Imana ngo ukomeze ubane natwe, kandi kuri iki kigo kibaze n'ubwenge bwo kugira ngo ibyo dusaba byose Imana bimubwire nawe, kandi bikomeze neza mu byose. Reka ubuntu bwawe buri sufisiyenti bukomeze kubana natwe, kandi ubahe Imana ukuri ibyo kirimo byose, n'ibidusarenga byose ukunda kuri iki kereka kereka n'indwara y'ibyogozi isi n'ubuzima bwawe. Ndiye gukomeza kwizera no kumenya Imana ku kwezi, kandi nk'uko washyize ikimenyetso kuri abana b'Isiraheli ntibagize kuba batunze natwe, abari mu burinzi bakunda kumenya Imana kugira ngo ibyo bizarangira, kandi tuzagira ibyo gushima izina ryawe. Urakoze rero ku mukwezi wawe Jean Claude Kubwahanya, urakoze ku radiyo, urakoze n'ibyo byose Imana twifuza gukora byose kuko turi imbere kandi turi kugera. Rero Imana icyubahiro nyinshi yabasabire ku bitugamburiye
ya nagira ngo mfashe dusengere umuyobozi wo kuri iyi radiyo wayoboraga ikiganiro, tuganire ashire Kamana wagize ibyago, nagira ngo tumusabire kandi tumwihanganishe kubwo kubura umubyeyi we, ngira ngo tumusengere kandi nawe aho ari yumve ko tumuzirikana, kandi akomere ko muri iyi si turi abashyitsi, turi n'abimukira, ariko akomere rwose kandi turamuzirikana no mu masengesho. Abashoboye mukomeze kumuhamagara, mukomeze mumuhumurize, abari hafi ye mumusure, kuko ni inshingano nyine z'abasangira ngendo. Murakoze cyane, reka tumusabire ku Mana. Mana yacu, ndasabira Kamana Ashire, nsabira umutima we, nsabira n'umuryango we muri rusange, kubw'ibyago bagize byo kubura uwabo, nsabiye umutima we, nsabiye
abo be abavandimwe be nsabira n'umuryango wa nyakwigendera asize wose muri ibi bihe bitoroshye by'akababaro. Ndabasengeye mbingingira kugira ngo bakomeze kandi baremeshe umutima, ikindi kandi bakomeze kuba hafi mu bihe nk'ibi bitoroshye, kandi niko nsabira n'abagenzi be bose, abo bakoranaga mu mirimo itandukanye mu buzima rusange ndetse n'abo bakoranaga kuri radiyo, kugira ngo bose ukomeze kubafata mu mugongo Mana. Ndagushimye kuri Mana igeze neza. Abana b'abantu twifuza guhozanya, ariko ni wowe wonyine waba umuhoza, kandi ni wowe wamara n'intimba z'imitima yacu. Siwe dusebeye twenyine wenyine, turasabira n'abandi bose bagize ibyago, abanyarwanda bose aho bari ku isi, abo twamenye n'abo tutamenye, abagize ibyago bose bakomeze kandi bafate mu mugongo. Ndagushimye kuri Imana igize neza, komeze dufashe kandi tuzaguhimbaza ubwo azaba avuye muri iki gihe gikomeye amahoro, kandi tukazumva nawe ijwi rye akomeye afite n'ihumure. Ni mu izina rya Yesu tujyamije kandi dushimira. Koze amen amen. Murakoze cyane. Yesu wawe umugisha. Reka dusezere muri studio, hanyuma kandi abadufashije ubuhanga bw'ibyuma nabo Imana ibahe umugisha, kandi nifuriza abanyarwanda bose icyumweru cyiza. Reya Karegeya, Imana ibahe umugisha bw'ijambo ryiza mwatugejejeho. Ubwo naho ubutaha Imana iduhe umugisha kandi turinde twese. Kumana bye.